URuth 3:1. UNawomi uninazala wathi kuye, ndodakazi yami, angikukufunela ukuphumula kuba kube kuhle kuwe na. Verse 2. Angithi uBowazi owawunamantombazane akhe uyisihlobo sethu na. Bheka uyela ibhali kusihlwa esibuyeni. Verse 3. Ngakho-ke geza ugcobe ugqoke isambatho sakho wehlele esibuyeni, kepha ungazazisi kulowo muntu aze aqede ukudla nokuphuza. Verse 4. Kuyakuthi nxa eselala uqaphele indawo yakulala kuyo, ungene wambule izinyawo zakhe ulale, uyakukutshela lokhu oyakukwenza. Verse 5. Wathi kuye, konke okushoyo ngiyakukwenza. Verse 6. Wehlela esibuyeni wenza njengakho konke amyale ngakho uninazala. Verse 7. UBowazi wadla waphuza, inhliziyo yakhe yathokoza, waya kulala ngasekugcineni kwenqaba yamabele, wafika kahle wambula izinyawo zakhe walala. Verse 8. Kwathi phakathi kwamabili ethuka leyo ndoda yaphenduka, bheka kwakulelo wesifazane ngasezinyaweni zayo. Verse 9. Yathi, ungubani? Wathi, nginguRuth incekukazi yakho. Yembesa incekukazi yakho umphetho wengubo yakho ngokuba ungumhlengi. Verse 10. Yathi, mawubusiswe nguJehova ndodakazi yami, ubonakalisile umusa ekugcineni kakhulu kunasekuqaleni, ngoba ulandelanga izinsizo noma zimpofu noma zicebile. Verse 11. Manje ndodakazi yami ungesabi, ngiyakukwenzela konke okushoyo, ngoba wonke umuzi wabantu bakithi uyazi ukuthi ngowesifazane olungileyo. Verse 12. Yebo, uqinisile ukuthi ngumhlengi, kepha kukhona umhlengi omkhulu kunami. Verse 13. Hlala obusuku, uyakuthi ekuseni, uma ekuhlenga kulungile makakuhlenge, kepha uma engathandi ukukuhlenga, mina ngiyakukuhlenga kuphila kukaJehova, lala kuze kuse. Verse 14. Walala sezinyaweni zakhe kwaze kwasa, wavuka bengakazani, ngokuba yathi, makungaziwa ukuthi owesifazane wafika esibuyeni. Verse 15. Yayisithi, letha ingubo ephezu kwakho uyibambe, wayibamba, yalinganisa kasithupha ibhali, yamthwesa lona, wangena emzini. Verse 16. Wafika uninazala wathi kuye, ungubani ndodakazi yami? Wamtshela konke leyo ndoda ebimenzele khona. Verse 17. Wathi, ngiphile izilinganiso ezisithupha zebhali, ngoba yathi kimi, ungayi kunyokozala ungaphethe lutho. Verse 18. Wathi, hlala ndodakazi yami uze wazi ukuba le ndaba iyakuphethelaphi, ngokuba leyo ndoda ayikuphumula ingakaqedi indaba namuhla.